histoire nini ko e nder deftere Allah ita kane haala ɓennuɓe adanɓe ɓooyino ko ganduɗa wonnoɓe aduna ɓe no boni no feewi. Heen gorko gooto noon ne rewno Allah, o wiyeteno ko Noha. Allah wi Noha, mbiya yimɓe ɓe mami nuldu punition mawɗo soɓe gaccita bakatuji ɗi, te mami nuldu no kay ndiyam kewɗam. Ko taki ɗum eɓe boni no feewi, mbiyaɓe noon yoɓe chance ko e maɓɓe. Allah wi Noha, fewnu laana ndiyam mawka. Noha fuɗɗi fewnude laana mum ndiyam. Ma ha noon ne haalanaɓe toujours ndiyam garojam ɗam. Hen woɓɓe noon ene mokkotonomo. Kono noon ɗum noon ustane bonki makko hay bate. Waktu ndiyam o noon yettima. Allah wi Noha, ɓam ɓes nguma e nder laana ndiyam he, e animal uji maɗa he, ɓam nokku fo debbo e gorko. Ɗi foɗi natiri damal. O ndaw sonkere mawde. Allah uddi damal ngal. Aha, toɓo toɓi. Toɓi no heewi, toɓi no heewi. Ndiye haɓe ƴenke laana ndiyam he, ɓe kuli noon feewi. Ɓe goni hen noddude Noha. Noha, Noha, uddi damal ngal, uddi damal ngal. Noha jaabiɓe wi on tardi, Allah uddi damal ngal. Ponno ɗon ko nadde nde kalannomi on nde, beeli ndiyam kebbini leydi ndi foof, wuro ngo fof yooli koye nder ndiyam he. Ko wona Noha ɓesgu muɗum taweɓe nder laana ndiyam he, kamɓe noon ɓe mayani. Oɗo histoire gummiɗo e deftere Allah ko pour ha micitoɗemo. En yimɓe hewɓe ne boni no feewi, eɓe gujja, eɓe pena, eɓe mbaɗa kulle bonɗe, eɓe mawni kini no feewi. Ɓe jiiɗi tan koko goɗɗo golli heeɓi. Ɓe ɓaman kalisoɓe bonna ɗum e comci mawɗi. Eɓe gaami no feewi, eɓe keppata rewɓe janamɓe, eɓe boni. En woɓɓe ni eɓe mbara ɗumen, ɓe mbaɗa muɗumen poson. Ɗiɗo bakkatuji noon ko hakkude maɓɓe tan e Allah. Ma Allah rokku en no gurduɗen eno mbalkitirɗen daaɗe men. Allah ne laaɓi ene añi balle bonɗe batteɗe ɗe. Omo foti pinde joom bakkatuji en. Ma punition ar pour wonɓe laawol bonngol. Ma ɗum ɓur bonde e ndiyam meje tan no ha he. Ñande laakara ma bonɓe ɓe njaajengol. Kono noon Allah ne yiɗi leƴƴi aduna ɗi pop. O waɗi feere mbele en hen fof eɗen mbawa dadde. O nuli Yesu e nder aduna he mbele ne wawa mayanden. Ko kanko noon ɓami punition meɗen. Udditani en damal mbele ɗen mbawa ruttade Allah. No ha ɓesgu muɗum naati damal bato heɓe cowi. Joni noon Allah udditani en enen fof damal mbele ɗen mbawa dadde. Ngal ɗo damal noon ko Yesu Christ. Naatirel ngal ɗo damal gaccen bakkatuji mon. Gandon kadi Yesu Christ maayi ko pour punition ŋaji bakkatuji mon. Eɗen janga e nder deftere nde ñande daɗirta ñande ñawore nde. E fuɗɗode deftere Allah he eɗen janga hen histoire Ibrahima e ɓiyum. Allah wi Ibrahima, sakku ɓiya. Ibrahima e ɓiyum jeehe dow hayre mawde. Baaba o ne rondinoon leɗɗe muɗum kane jeyngol. Ɓiɗɗo o ne rondinoon leɗɗe ɗe. E yaadu ndu ɓinguel ngel lamdimo, wimo baaba holto mbalumen woni. Mais ɓernde Ibrahima welano. O jaabi, Allah noldi baalel pour sadak. Ibrahima lelni ɓiyum e place sakirde nde. Ibrahima ummini laɓiki ha dow pour hirsude ɓiɗɗo o. Malaika mawɗo noddi Ibrahima to dow to. Watta junngo ma memcugolel ngel, ngati meɗe andi aɗa hooli kam. Ibrahima yeƴƴiti caggal mum, ngati omo daranno e gite makko, mbaalunde nanga e gallaɗi mum omo addane. E nder hen Ibrahima ummini ɓiyum ɓami jawdi ndi, lelni ɗum e nder place sadaka. Allah ñaawino sadaka o. E nder deftere Allah e haala meɗen cakkitka ka, ma en jii ko firtika ɗo haala. Eɗen janga e nder deftere inde nulaɗo Allah biyeteɗo Yuhanna. Omo wonno e Sara maayo. Omo haalananno yimɓe garal dandowo yimɓe aduna he. Ñalowmo goto o holli yimɓe gorko goto tawni yilotono e Sara maayo he. Yimɓe ɓe ndaari tawi ko Yesu Christ. Yuhanna luuki wi ndaarel ngel botel Allah ne itta bakkatuji yimɓe. Yuhanna noon ne anduno Yesu Christ ko Allah nolno ɗum. O ari pour wonde sadak bakkatuji yimɓe ɓe. Kala to yaruno hewɓe ne ndewa e makko. O wiɓe mi ari komi laawol nawtande Allah. Ibrahima wi ne andunoma Allah nulɗum ara wona sadak bakkatuji aduna. Allah hokki mbaalu yo ware lomto ɓi Ibrahima o. Allah nuldi ɓim yo maye place am kane place maɗa. Ibrahima ene anduno ɗum. Yuhanna ene anduno ɗum. Allah holli yimbe odo gonga pour yidbe yafanede bakutuji mudumen o holli gonga o gorko e debbo fof hay sukabe hala Allah tintini en gorko ne wawi tawede lawol Allah taw wofani so wofi en gotel tan o pinete Allah wi e der deftere mudum he jom bakutuji en be fof won wombe e der meden be ganda eden jogi bakutuji onon sey labam wonko jimmi joni lamdade on ku gedel ngel ganduda lamgel ene yalte der gede labde holku jom bakutuji en be mbay wadde ha laba yeso Allah yesu tan woni mo ala hen bakusuji on tan goto fonno mayde purnde bakutuji men o tampi o mayi e bakutuji meden e do legal paltundirgal he yo Allah rukku on yafare meden nyaagi on baylitude e ngol lawol pewngol Allah ndungtude bakutuji modon kolodon ko onon yesu mayani nyaago don Allah yo yafon te o yafoto on keban ngurdam haabada nyande nyaawore nde on kulata